Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ka ke le dumedise bagaetsho gape ka lena le le maatla la morano wa rena Jesu Kristo wa Nazareta. Modimo wa rena o re siametse, modimo o re tsositse, modimo o re file bophelo bo e leng gore ka nnete o ikgalaletsa ka rona. Re a leboga bana ba modimo mosongo, a re boe gape re arogane lefoko la modimo. Re santsana re ipaakanyetsa go tswa re ya mekgapeng e e farologaneng ya letsatsi. Ke rata gore mo letsatsi lena re bue ka setlhogo se se reng the command to love, the command to love, taelo ya go rata. A re bue gape re rapele modimo wa rona ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta, ntate wa rona re a leboga. Modimo wa o reetsetsa botlhe ka nako tso tsotlhe, ga re itse gore re go leboge yang. Modimo wa ka yo halalela le mo mosong, re santsana re tlo arogana lefoko la gago le re re phedisang. Bua le rona modimo, re go reeditse. A tsebe nngwe le nngwe yo utlwang molaetsao yo amogele e phele ka ona, go bofelong go phagamisiwe leina la gago. Rona modimo wa ka, ga re kakaratsa kgalalelo ya gago, nne ke ya gago ka bosa khutleng ka Kriste Jesu morena wa rona, amen. Ke kopa re ke re buise mo go Mareko chapter 12 verse 28 to 31. Mareko 12 verse 28 to 31, a teacher of the law was there who heard the discussion. He saw that Jesus had given the Sadducees a good answer, so he came to him with a question: which commandment is the most important of all? Jesus replied, the most important one is this: listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two. Morena Jesu o batla gore bontsha gore kana ge go buiwa ka taelo, taelo ga se suggestion, ga se gore o ka dira ga o kgona. Taelo wa laelo, wa bolelelwa seo o tshwanetseng go se dira kapa seo gapeletsegang go se dira. So modimo o re file ditaelo tse pedi tse re tshwanetse re di tlhokomele, the great commandment le the great commission. The great commandment ke e re buang ka yona gompieno, the great commission ke e buang ka gore re ye lefatshe lo lotlhe re 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 evangeli ba ba dumela re ba kolobetse mo leineng la rara le la morwa le la moya o boitshepo. Yaanong taelo e kgolo e ba monna ona wa molao, moruti wa molao, a ileng a tla kwa go morena Jesu a batla go mmotsa ka yona ke e. Morena Jesu ga a tlo araba kgang ena, o simolola pele ka go dira statement se ke kopang gore re seele tlhoko pele. A re, utlwa wena Iseraele, morena modimo wa rona ke modimo a nnosi. Mo godimo ga se morena Jesu a tlo se bolelang, o se bolelela gore morena modimo wa rona ke modimo a nosi, ga gona modimo o mongwe kwa ntle ga gage. Yaanong ga re ka itse gore morena modimo wa rona ke modimo a nosi, re ile go dira se se leng maleba bagaetsho. So ga re itse gore modimo wa rona ke modimo a nosi, taelo ke e: rata modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe, ka mowa wa gago otlhe, ka kakanyo ya gago otlhe, ka maatla a gago a otlhe. Mona ga o rata modimo, go rata modimo ka pelo ke go mmulela pelo ya gago, ka re ke modimo wa dipelo. O mo se se leng ka mo pelong, lentswe la modimo le re o tlo se utlwa se tswa ka molomo. Le rato le o nang le lona mo modimong ka pelo ya gago, le ile o dira gore o kgone go confessa modimo mo o tsamayang mo teng. Ga o ka bona mokreste a palelwa ke go bua ka modimo mo a tsamayang mo teng, bothata mo bo gore pelo ya gagwe ga e tlhole e tletse ka modimo. Ga ke a tlhole ope fa bagaetso, ke lemosa fela se leng gore se tla re thusa mo botshelong. Ga o ka palelwa ke go bua ka molomo wa gago, o confessa morena Jesu, o confessa modimo o, o le cheke pelo ya gago gore a modimo o sa le teng ka mogare ga yona na. Bibele e re, re mo rate ka pelo yotlhe, e seng bontlha bongwe ba pelo ya gago. Pelo ya gago ga o ka ira gore wa rata modimo ka hafo ya yona, hafo e nngwe e ile o rata lefatshe. And lentswe la modimo le re, wa ratang lefatshe ke mmaba wa modimo. Re fitlhela batho ba leng gore pelo tsa bona di divided into two. tse di rata modimo di rata le lefatshe bua le pelo ya gago mo tsatsile ka tsone ore rata modimo wa gago ka pelo ya gago e yotlhe ka gore morena modimo wa rona ke ene modimo a leng nosi fela rena le modimo a le mo ga gona o mongwe o tshwantseng a tse maemo a modimo kapa ga gona sepe se tshwantseng setle se fetoge modingwana gore re se rate ka hafo re rate le modimo ka hafo lentswe la modimo le re o ka seke be wa direla marena a mabedi o tlo rata o mongwe wa tlhoya o mongwe e re o mo rate le ka moya wa gago otlhe o truste modimo ka moya wa gago ga o rata modimo wa itse gore le a o tloga mo lefatsheng le moya wa gago ga o latlhega moya wa gago o na le bonno moya wa gago o na le ko o yang ko teng batho ba le bantsi ba e leng gore ba tsere mewa ya bona ba e neetse mo dilong ga nako ya bofelo e fitlha ga ba itse gore mewa ya bona ba bue yang le yona maare morena jesu o utlwa ka nako ya bofelo ka gore o ne a rata modimo ka pelo ya gagwe yotlhe a mo rata le ka moya wa gagwe otlhe lentswe la modimo le re o ne a bua a tsaga ga ba potse mo koteng ya sefapano a re rara ke neela moya wa me mo diatleng tsa gago o tla itse le wena ga o rata modimo ka pelo ya gagwe yotlhe gore le nako ya gago ya bofelo moya wa gago o ya kwa go rara o mo ratang ka pelo ya gago yotlhe ga o mo rata ka tlhaloganyo ya gago yotlhe mo le mo teng o tla nna o akanya ka lefoko la modimo ene se se tletseng mo kakanyong ya motho ga o bua le ene ga o ka motshwara off guard or wa motshwara a le absent minded o tla utlwa a confessa selo se le se tletse ka mo kelelong ya gagwe lentswe la modimo le re lefoko le la modimo gore le nne ka mo kelelong a re le nagane bosigo le motshegare re le kwale mo menyako ya rona re le kwale mo matsogong a rona re le kwale mo diphatleng tsa rona gore nako le nako re akanye ka lefoko la modimo Joshua ga a bolelela family ya gagwe bagaetso a re o lefoko le o le akanye bosigo le motshegare go a gona nako o tshwanetseng o iphe ofo ya go ka nagana ka lefoko la modimo ebile modimo o mo rate le ka maatla a otlhe o bone re bona makau ge ba rata makgarebe o bona le ka ditiro a ka tloga le ga e le gore o a boifa a ka tloga a tsama distance e telele gagolo bosigo a lateletse fela gore ga nka bona le kgarebe lele gonne le teng mo pelong se se leng mo pelong ya gago re o se utlwa setswa ka molomo moya wa gago o tla trusta modimo ka ona kakanyo ya gago o tla trusta modimo ka ona ka gore batho matsatsing ana bana ba modimo re na le bothata ba gore re rata modimo but modimo o re mo ratang ona re mo fa divided attention rata modimo o sa divide attention ya gago e re ya bobedi e tshwana le yone ke ya gore o rate mong ka wena jaaka o ithata ga go kgonagale gore bana ba modimo ga o rata modimo o ka palelwa ke go rata motho wa le mo setshwanong sa modimo but ga ene ga go diragale gape gore ga o sa rate modimo o ka iphitlhela o rata motho ga e kgona o simolola pele ka go rata modimo ga o ka rata modimo modimo o tla ira gore o rate le motho ka motho o mo setshwanong sa modimo hatred e tliswa ke e tla mo bathong ba ba sa rateng modimo but motho wa ratang modimo ga gona le conflict e tso a kopana le yona a itemogela le yona le motho o mongwe wa itse gore o tshwanetse a dire moitshwarelo a itshwarele motho yo ga re bala mo verse 1 John chapter 4 verse 7 iri dear friends let us love one another because love comes from God whoever loves is a child of God and knows God whoever does not love does not know God for God is love le rato le rata modimo ka lona le le bana ba modimo lo ira gore re ratane re tshela mo batsatsing a leng gore batho ba agisane mmogo mara ga ba tlhole ba ratana batho ba dira mmogo ga ba tlhole ba ratana batho ba kopanela mmogo ba rorisa modimo mmogo mara ga ba ratane but e be re boa gape re bana ba modimo kante lentswe la modimo le re whoever loves is a child of God and o itse modimo wa na le lerato ke ngwana wa modimo ebile o itse modimo ga o ka tlhoka lerato ga go kgonagale gore o ka nna le ngwana wa modimo ka gore rona tumelo ya rona rona bophelo ba rona bo simolotswe ke lerato leo re le bonang go tswa mo go Kriste Jesu modimo wa rona ke modimo o re ratile re ise re mo itse bebele re ga re na le lerato re bana ba modimo ebile re itse modimo modimo batho ba le bantsi ba bua gore ba itse modimo but pelo tsa bona di santsana ditletse ka go tlhoya batho ka go se amogele batho ka go se rate batho mara wana le wa itse modimo o rata mong ka yena jaaka a ithata a re simoleng ka go rata modimo ro rata batho ro rata le ba ba sa re rateng bana ba modimo yona first john le ga itswela pele mo verse 19 ere we love because god loves us first modimo re bontshitse motlhala ka lerato gore ga o rate motho ka re wa go rata o rata motho pele wa mo rata le ga a sa go rate so re na le lerato ka gore modimo o re ratile pele e re ga re re rata modimo mme re tlhoile ba bangwe re baki ga gona nnete mo go rona gonne re ka sekebe ra rata modimo o a sa bonweng ka matlho ra palelwa ke go rata batho ba re ba bonang ka matlho batho ba re ba bonang ka matlho ke bona ba re leng gore re tshwanetse re ba fe lerato le leng gore re le amogela mo modimo ga re ka re rata modimo mara re sa rate baagisane ba rona re sa rate ba dira mmogo re sa rate ba lesika le rona re aka re bua maaka go ya ka lefoko la modimo lefoko la modimo le re wa ratang ke ene ngwana wa modimo bana ba modimo a re ne le the attitude to love re ithute go rata le mo re senang lebaka la go rata ka gore lentswe la modimo ga le re rotloetsa le re le re oh no man anything except love sekebe ra kolota ope sepe ntle le lerato re tshwanetse re rata lerato la batho ba bantsi bana ba modimo le tsidifetse lerato la batho ba bantsi le setse le fedile lentswe la modimo mo re mo bukeng ya tshenolo ge a bua le kereke tse supa tse le modimo o re go na le se ke senyatsang mo go wena ke gore o latlhile lerato le le la pele ga lentswe la modimo le ntse le tswela pele mole le re mo matsatsing a bofelo lerato la batho ba bantsi le ya go tsidifala a re simolole re bueleng ko the commandment e re e filweng ke morena Jesu ya gore re rate modimo ka dipelo tsa rona tso tsotlhe ga re rata modimo gore feleletse mo go rateng modimo go nna bonolo gore re rate barwarra ba rona ga re struggle ka gore lerato le tlabe le tlhaga mo modimong e le mpho e modimo a re fileng yona bana ba modimo so ere re sekebe ra kolota anybody anything except love James chapter 2 verse 18 and R you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom which is found in the scripture love your neighbor as you love yourself gore bana ba modimo re phete molao o otlhe wa modimo re simo o coverilwe ke lerato lerato ga o ka nna le lerato o feditse ka melao yotlhe ka gore selo sa ntlha ga o ka lebelela le melao e lesome e divided into two categories category ya ntlha ke re bontshang gore re tshwanetse re rate modimo e re sekebe ra tshameka ka leina la morana modimo wa rona gonne modimo wa rona a ka se re tlogele a sa rebetse mme e be e boa gape e tla e re o seke wa bolaya o seke wa utswa e ke re bontshang gore re tshwanetse re rate bangwe ka rona bjaka re ithata ke fetsa ka ereng first john chapter 3 verse 17 if we are rich and see others in need yet close our hands against them then how can we claim that we love god go na le batlhoki ba re farafereng ka nako tso tsotlhe ba re kopanang le bona ka letsatsi le letsatsi ga re ka ba tswalela dipelo re ntse re rapela letsatsi le letsatsi bana ba modimo lentswe la modimo le re bua yang re rata modimo re palelwa ke go rata batho ba ba tlhokang ba ba re kopang mme re khorana le bokgoni ba go ka ba fa sengwe re palelwa ke go ka ba fa sengwe my children our love should not just be words and talk it must be true love which shows itself in action lerato le re buang ka lona ke le le itshupang ka ditiro a re bontsheng bana ba modimo gore re rata modimo ka ditiro modimo ga o mo rata ga go na boima gore o mo direle monka wena ga o mo rata ga go nna boima gore o mo direle matsatsi a lerato le re le buang ke lip service ke a dipouna mafela mme ditiro ga dio tse di bontshang lerato le re buang ka lona letsatsi le letsatsi ke batho ba bakae ba re ka fetolang matshelo a bona ba gaetsho ga re ka ba bontsha lerato motho o ipatlela lerato fela bana ba rona ba latlhwa ke gore ga re ba bontshe lerato re bebe ba tloga ba ya ko ntle ba kopana le batho ba 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 forang ba ba bontsha false love ba lebeletse gore ba o kotula eng mo go bona a re bontshaneng lerato lerato bana ba modimo ke ntho e kgolo lerato le supa gore re bana ba modimo ga re ka palelwa ke go supantsana lerato lentswe la modimo le re re tlabe re le baaki lerato ke ditiro lerato ga se puo fela modimo wa kagiso o kare a ka re thusa re ratane re bontshe gore rona re bana ba modimo re bontshe gore re itse modimo a re leboge modimo wa rona ka leina la morena jesu re a leboga gore bontsha lerato leo re ne re sa re itse mme ra le itse ka wena la re nate fela la re phedisa le ka jeno modimo wa rona a re rate bangwe le bangwe ba re kopanang le bona re okeletse lerato le re go rate le go feta modimo wa rona yo galelang ka lebitso le le maatla la morena wa rona jesu kreste amen ke wa lona wa metlheng bishop Lucky Mulantwa 072-135-0708 amen
come live the life at 657 a.m.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
The word for you today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the word for you today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and the I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.